basuke belinganisa ngothando lwethu. Oh, lushisa be. Wena waboni langa ehlo. Oh, wena unguye ngimdingayo. Impela unguye inhliziyo emkhethayo. Lapho uthando lakho lungiholela khona, mina ngizolandela. Ngoba
don't fall in love with me.